banala bangani bakho. And uyazi bengifuna wena. Ngikubekile lokho uyangishalazela lapho. Uyazi bengifuna wena. Amandla kenzuka phe. Bala noma ngithuzama ukulale. Ngelinye la songikhumbula wena.
Mama yo sempre.